Unacheka na nani? This time atucheki na nyinyi. Mekuza kuwa chapa hata na slippers, hata na nyaunyo.
Fimbo ina chapa, fimbo chapa, fimbo ina chapa, fimbo chapa. Nye 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 nye, hatutaki nye nye nye. Ukileta nye nye nye, fimbo chapa.
Pizzo chapa, hivi ndiyo miutema. Kabla wanishike watakuwa washa hema. Tuliza boss, acha nye 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 nye.
Dogo chapa, dogo bigi nina chapa. Nina chapa, siye tina tapa. Vitu tunatowa grandpa, mtasogopa.
TLMO chapa, mwani fota, mwani taka. Womidomo, mtafiata. Sexy misi baduki grandpa.
Shamir
chapa,
utanipata wapi
grandpa?
Gonna love us in the stereo. Adjust your area.
Fimbo ina chapa, fimbo chapa, fimbo ina chapa, fimbo chapa. Nye 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 nye, hatutaki nye nye nye. Ukileta nye nye nye, fimbo chapa.
Fisha chapa, I salute fimbo ya pili. It's a two day game of beginning, yeah. Fisherman rock away.
Yeah.